Where did you chine?
See your man, don't you?
Fazi, kama wao. Tunaenda kama wao.
Wabongo wana niogopa. Trete vurugu, trete zalau, trete uchizi, trete ugomvi. Trete vurugu, trete zalau, trete uchizi, trete ugomvi. Ndomana wana niogopa. Wabongo wana niogopa. Watoto wana niogopa. Wabongo wana niogopa. Staki lawama, taleta lawama, staki lawama, taleta lawama, staki lawama, taleta lawama, staki lawama. Wabongo utanipa kesi, mwanangu usilete kesi. Wabongo utanipa kesi, mwanangu usilete kesi. Na mipanga, na vishoka, na mizuna, na mijiwe, na minyembe, na mingumi, na milungu. Maturubai tunajulikana, keko segelea, tushaingia paka Lugalo. Watu tunao, kuna wasani wanajifanya wanajua. Wasani wanajikuta wametoka, wanajulikana Mikumi tu. Nyimbo zao mwisho chamanzi tu. Wakinichokoza na wadunda, wakinichokoza na wagonga. Wanajua kama mina wajua, wanavimba na mina wavimbia. Tunakula nao, tunaishi nao, majambo yao, tuko nao. Majambo yetu, wapo kwao, mabango yao. Hawaniweki mana kwenye show zao. Minaiti Ndomana wana niogopa, wabongo wana niogopa. Watoto wana niogopa, wabongo wana niogopa. Trete vurugu, trete zalau, trete uchizi, trete ugomvi. Trete vurugu, trete zalau, trete uchizi, trete ugomvi. Ndomana wana niogopa, wabongo wana niogopa. Watoto wana niogopa, wabongo wana niogopa. Wananiogopa kisamina kidali, wananiogopa kisamini mkali. Wananiogopa kisamina kidali, wananiogopa kisamini mkali. Mashabiki zangu, mashabiki zangu, mashabiki zangu, mashabiki zangu. Kama unanikubali nipe tano, kama unanikubali nipe tano, kama unanikubali nipe tano, kama unanikubali nipe tano. Kama una namba yako onesha ishara, kama una namba yako onesha ishara, kama una namba yako onesha ishara. Netano, 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 netano. Yeah, 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 yeah. Tatu mbili yo, tatu mbili yo, tatu mbili yo, tatu mbili yo. Bili sita yo, bili sita yo, bili sita yo, bili sita yo. Tano tisa yo, usikunje, usikunje, usikunje. Yeah. Hakuna fioko fioko. We Fazi final. Wanapenda tukicheka. Sio bongo tuwa.
Paka mbele na sio mbele paka bongo.
DJ Chine,
mji unataji furugwa, mji unataji fujo wa bongo. Ukituchokoza tunakupiga, na kama imekuma chomoa unaambiwa ye. Kuhizi hichi zinapatikana maji matitu tu. Kama unabisha utajua mwenyewe.
What?
Nakubali wauni wa Mbanda kachanika, wauni wa chama
paka Gongo la Mboto,
wauni wa Mbagala
paka Kibaa,
wauni wa Kigamboni
tuliza Mimoshi,
wauni wa Kinondoni. Nakubali wauni wote
watoto wa Good Hope.